Fresh out from nigerimix.com.
Chaliakona 9 inch ina shift gears automatic, lakini daily napigana na masai chick. Hini love ninavumilia antics na huku wanga hivi misielewi, nikanta cheese ni nini sikupei. Lucky you, mimi si wanyeri. And when I'm back, nimerudi juu ya mechi set. Call me back, don't do that. Sema sorry, I take you back. We ni playboy, hiyo ni fag. Na ninarudi nikisema ni ya love.
Nini utafanya, hata tukiko sana. Minifala nita rudi, minifala nita rudi. Haijalishi, nini utafanya.
Rudy, vile unapenda hiyo kuni. If loving you is wrong, you better show me. Ain't nobody do me like you do me. Ooh-wee, feeling that you give me so, so real. Addicted to your body, natamani. Mami, run, 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 run. Siku bembelezi, unajua utakam. Never seen pink girl, I'm a bad man. We could be riding, 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 riding.
Being utafanya.
Fresh out from nigerimix.com.